brain is so intense.
Louder.com.
Turn it on. Ask your beats. Bring it on, baby.
Ninzeli papo gateni wa shepu snika lelo ni chezela. Mwaleti na kazali toloshi isenzela. Foni ni yozi mabaya weni chetekela. Gea lelo kuliche wea ni tembelela. Fa foni 3 missed calls na text ati halo. Ni ex-girlfriend. Hawa nabo ni chivele shisha bwanji kuseni. Ni shiva mwamo anyway let me go back. Mundu ni kumumbelamu. Tulububu hey hi bad bwanji mwenzo tuma. Pena I really miss you na ngusuma nifuna. Kankade kalas za kila wina mwamuna. Nako ati paligeni funo kamba osa juba. Badadiba nitumila mahafu mu account. Nendo nga suri bize tinga ende poka out. Nilikuli sister wanga kukamwala south. Za booking apo na karumu za kwa tamotage. Ninga kane bwanja pa kukwera ni tomorrow. Ni naimi anzapato viza yumila kusogolo. Muka basi yero shop. Nisala kope hapa. Ninaivala na change ya zari kuri conductor. Mkongongo paget. I'm coming just a minute. Nafika na pa city. Lelo ni yo pita ticket. Hey Ben, meet my sister Trinity. Ani remote itambave ufu na unga tinik. Let me take a bath, sinza chedwa na kuchedwa. Feel free na Trinity, nisemeki kazi cheza. Trinity anyamuka, bakamba parinyash. Nati mami usaenda pangono nilinariash. Then she said that one sema, mufu na kojuice. Nati awe nkala padivene nifuna nifunze. Mami ndiwe wa mushe. Shani koka namba na kuwati. Suzi bagelo wako ni sister wanga. Motinga nkale my friends. Nothing more, nothing less. Okay, leta nifakemo. Hine njebele yes. China tenga phone no iponye na mu dress. Then she goes like dimwe muma yambani sama friends. Azai peza koli ine phone yako jeni. Umu uze chene ufunila namba yanga Ben. Njebele no, nenzo seka kochape. Yero phone china ifaka pantu pesunga kate. Chambo pangana ntota ne mutima wambo duta. Oku jeni ali baby boni zoleke mafute. Ninafika ku bedroom no mucheza mwe iliri. Natifoni ne yasova yero tenze cheva viri. Yasova punch, indani yanga tenge. Njebele sister wako ni opo mufu nsanga baby. Tumila baka pokola. Vabwele vaseche, maybe kulika walala na bisama muno baby. Vanafika vabujuno yambiri la base. Phone inopezeka ina Trinity mudress. No mutenga, utakambila pa station. Dani enze rongu banie nilina question. From the ghetto to my yard. Charlie Young, SQ Beats, Banona Chungu, 2021.
Extreme Records.com.